kinachofanya think about you every day. Na ukiwa njiani, I smell it from a mile away. Baby, nitafanya chochote, you just gotta say. Penzi lingekuwa bidhaa, trust me, I would pay. Mwenzi unataka nkupe kabadi tuwe waze. Mwenzi unataka nkupe love, na staki ushe. Mini wako wa ubavu, njo unikoleze. Nisogeze, niongeze, nijiloe. Unandatisha, baby. Unavo nikonyeza. Nataka nkutunuku. Unafanya nichizike. Unaponiita na usikatai na kimbilia. Washa mshuma ukiwaka na shikilia. Na ukipiga bao mwenza kona shangilia. Baba ukiniambia ni come in na come through. Ukiweka kichwa cha chini weka na cha juu. Do me how you do, nione black and blue. Na ukitaka kileleni twende kwa miguu. Unandatisha baby. Unavo nikonyeza. Nataka nkutunuku. Unafanya nichizike.
Akipita unikata jicho.